Yes.
Yes.
Tell that cute slender, you know. Tell her that that one that has a fat ass around the dark skin one. Tell her that give her the number. This number tell her that Jananda. Just tell her that
lo mtwana omuhle yazo 60 ma. Funa ukumthatha yokugele ekhaya emajida ngitholi islenda sengivuke ngeslenda lo mntwana omuhle yazo 60 ma. Funa ukumthatha yokugele ekhaya emajida ngitholi islenda sengivuke ngeslenda.
Slender wise, oza sondela uzogona. Ngiyithokozela le hake ngathi ngithwala induku yokwokha. Umuhle na uyabona namabele ngathi upopo. And ungichaza ngoba uyangithanda, ungithanda okudlula ikoda. Ngiyabona na uyabona, shuthi sobabili siyabona. It's like isibheke soba u2, like khona esifuna ukukubona. Okay, angikubonise kuqala, mina ngiyakuthanda ntombazane. Anginankinga ukuthi umncane njengomese wamazambane. Yazi pillow fight, ngichaza kabi mangidlala nawe lapho. Once kwabhampa umbhedo ushaye irufu ubuye phansi fast. And awukazi ubamba i-crutch nangelodi langama. Ngapha umnyama kwacima ugesi ngikucinga ama-hour. This kind of love is different. Majidaba ignorant. Sufunwe laba babekuthatha cheap njenge-second hand. Baby ungazingcolisi, remember mina ngisigezele wena. Bathi ushoda ngento yokuhlala kanjani ukhona kumina.
Lo mntwana omuhle yazo 60 ma. Funa ukumthatha yokugele ekhaya emajida ngitholi islenda sengivuke ngeslenda lo mntwana omuhle yazo 60 ma. Funa ukumthatha yokugele ekhaya emajida ngitholi islenda sengivuke ngeslenda.
Yeah. Mujola neslendo lokuhlalela ovalweni ngoba singapheshula umoya uthuke sigqime kodongweni. Nami ngijola neslenda ngimhead dry ngiyamphephetha. Umuntu ongangengalo nelisandla mephekejwa. Mncane ungamphikela ukuthi angadla yonke inyama esegqokweni. Ngambona eqeda ibox yama-conflicts makapheka wenza imhlolo uphaka phindeka u3. Yonke leyo 3 ihamba namaqathayo nga-3. Uslendo unginika ispace esiningi masilele kumbhede. Like hambozeke ngengubo ungasamtholi mangimbheka. Ngiphumputhe yonke indawo ngigcine ngikhanyisa nogesi. Ngithi mangidlula ingubo hawu slender iqhashile emoyeni. Hayi ngoba ngiphapha noma ngichoma ngentombi yami. Ukuthi ngaphandle sikasa makhaphula hippie njengazi. Wangifica ngigcwele i-dust wangithuntutha ngaba right. Seniyam-overtake kukhohlwa lana ngihamba nge-Ferrari.
Lo mntwana omuhle yazo 60 ma. Funa ukumthatha yokugele ekhaya emajida ngitholi islenda sengivuke ngeslenda lo mntwana omuhle yazo 60 ma. Funa ukumthatha yokugele ekhaya emajida ngitholi islenda sengivuke ngeslenda.